ijwi rya Amerika abakomeje kutwumva ni radio ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda
Ndagusuhuje kandi mwifurije gukomeza kuryohirwa na gahunda z'ijwi rya Amerika. Wamwumvishe rero namaze kugera muri studio nako twamaze kugera. Twamaze kugera muri studio nshobora kuvuga ngenyine kuri mu bitana zagaruke. Uwo ngo bamwita Runtown niwe dutangiriye ikiganiro cyacu. Banze uvuge gato. Arakubwira ngo agomado vyuga yaraguseriye cyangwa se ukuvuga ngo umutwe byari icanze kubera uburyo kwemera yes yes uwo ngo rero duzanye ikiganiro cyacu cy'uyu munsi reka nongere nkwifurize kugubwa neza ndetse nkwifurize ikaze nkuko bisanzwe ni ya gahunda y'imiziki umusore wanyu Ernesto mba ndi kuri mikro Kim abari imbere yanjye arimo kugenda azamura umuziki gahoro gahoro umva bisanzwe rero nkuko bisanzwe dukurikira kuri 94 nibice 9 ndetse na 95 nibice 2 kuba dukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi mu Rwanda udukurikira ku 104 nibice 3 cyangwa se ukajya kuri www.radioyacu.com kuri Facebook ho ni www.radio yacu aho ngaho radukurikira noneho nkuko nabikubwiye hey yose no kuvuga ngo weekend yose ugomba kuryoherwa zagira utu video dutandukanye tugenda tugushiraho kuri Facebook page yacu ntibagire gukanda cyangwa se gufyonda like ubundi tayari tugakomeza kubana ikiganiro cyacu kiratangiye ngitangira nyine n'uyu musore ukomoka mu gihugu cya Nigeria wakubwiraga ngo Madova you ni umusore bita Runtown uyu nguyu akaba ari umwe mu bahanzi bagomba kuza babari mu Rwanda cyangwa se muri ako karere ka Afrika muri no minsi iri imbere no kuvuga ngo kuno kwezi tuzatangira kwanza mu kimwe gitaha ni hatari So you are my angel. I hope that you happy to watch it. Hope your love goes sweet past the sweet talk. Baby girl, I say your body na kila o. Oh, I just need to touch your body. Oh, only on your body. Dukomereza twari tugiriye nyine nkuko bisanzwe ya ngira ngo abantu benshi cyane cyane bari mu Rwanda weekend ya nyiraza kuryoha cyane ni ya weekend bajye bita ngo ni weekend y'umuganda bamwita the one and only Ivan Buravan oh my god ni umwana w'umusore urimo kuzamuka cyane kwanza okay reka indirimbo me ndetse gato kwivugiramo ndagaruka mu kanya nkubwira kandi kubwenge banze yumve sinuza nazo kuwiriwe reka neza yawe niyo yanjye ma ndimo nyanjaye rukundo ndimo naroha mambiro Chofite mbikora o Sina ni agarara o Nyechera mbe Kito mfuku tumbe Yomai Heaven on earth Heaven on earth Heaven on earth Oya sisi dikanya yomai Heaven on earth ntabwo nshidikanya you are my heaven on earth. Oh my god, hari igikundo umuntu cyakora wamagana yo Bobo Ravani ukagibona urimo uraruha mu bibona urumva ukagibona umukobwa ntagakwitayeho cyangwa ino ari baragutuntu tukwereka ko gifite iyo ndi ukamubwira ukamuhamagara ukamuhamagara ukamubwira ari kuburiya waretse tukajyana kuko nk'ubwo mu Rwanda Expo kwanzi yatangiye kumubwira waretse tukajyana muri Expo akakubwira ngo urashaka ko tuzajyana ryari kumubwira ari kuburiya urabona turamutse dusohotse kwa gatanu byaba ari byiza kubera ko n'umuganda nta bantu benshi bazaba hari n'iki ngurabona kandi ubwo buhamagaye kwa kabiri ngo kwa gatanu ngo ndumva nzaba ndwaye umutwe come on ubwo n'iki kwa gatanu uzaba urwaye
Bujumbura buriya mana yanjye
bahora bavuga kugera baruha niko bameze ibifuza ko tubana kona na bagahimba amagambo yo gutera kunyaka ari tububuza urukundo wa sigatuma tukumana wai mama n'umusitari
akakaririmbo reka ngature abarundi bose n'abanyarwanda baheruka i Burundi saga plage ari ikiri kuri hit ari abantu bonyine abantu basohokera baheruka i Burundi umuhanzi bita Ruriro ari uri ku ubu ngubu rero ibintu byarahindutse cyane ibintu byarahindutse ya Ruriro aracyakora umuziki nasaga ngirengira cyahari ibintu biracyameze neza ariko haje n'izindi mpano nshyashya cyangwa se new talents abantu bafite impano nk'aba ngaba bakubwira ngo wa motema hari n'abandi batandukanye ni ukuvuga ngo ibintu nikikwereka kendisiyu yakuze abo bita ba Big Fizzo baracyahari ariko hakaza na WhatsApp bi hakaza na ba Yuya Jamari bakaza bakajya bagukubita indirimbo nk'izi ngizi umva abantu bagiye kuri Facebook page yacu bakaba barimo kugenda barayikinga ndetse banashyira ibitekerezo ku kavideo ejo twabagejejeho ndi kumwe n'umuhanzi cyangwa se umuhanzi yadusuye n'izere ko mwaryohewe bituza dukomeza tubikora mu kwezi gutaha tuzaba dufite abandi bahanzi tuzaba tugenda tugerageza gutumira abahanzi nyine baze muri studio ba babaryohereze nka gutya why not ega mu kwiyibyiza gusa
when you want, when you want, one more tema. When you want, when you want, one more tema.
Anywhere, umutima wanjye wahisemo.
When you want, when you want, one more tema. When you want, when you want, one more tema. Anywhere, umutima wanjye wahisemo.
Nkuko ngo nyine ndi kubikubwira nuko twebwe tuba dukomeje indirimbo ijya gukurikiraho mu kanya ndaza kuyivugaho gato ariko nongere nkwibutse ko ugomba kudukurikira kuri Facebook page yacu dukeneye kugira likes nyinshi cyane zitarabaho kuko radio ijwi rya Amerika niyo radio rukumbi ivugira Washington DC ikumvikanira icyarimwe mu bihugu by'imisozi igihumbi mu Rwanda mu Burundi muri Congo abandi bumva ikinyarwanda bose baratwumva no muri diaspora why not umva
in love, how crazy it could be, baby, baby, don't take it, when you would leave, I swear I can't breathe, do you really care, baby, even won't die. You are my fantasy, my only desire.
Bamwita Ngabo Medaille Jobert uyu nguyu yaguhaye indirimbo ziryoshye kuva mu mwaka w'2010 atangira avuga ngo amayobera ngo isurambona ngo akaramatango ntacyadutanya ngo urinde bucya none ageze kuri slowly bamwita Ngabo Medaille Jobert cyangwa se Medi nyuma y'imyaka 7 yagarutse mu Rwanda ndabeshya se buretse gatoya mu cyumweru gitaha ku munsi nk'uyu nguyu muza bamwitegura kujya kumureba mu gitaramo ndakubwiza ukuri
to make me fall in love, darling, darling. If you touch me one more time, I might lose my mind. If you use too much here, can we go slowly? Cause I can't take it. Attention, 'cause you got my affection.
Mu cyumweru gishize mu bitaramo byabaye mu Rwanda umuhanzi bita The Bane yarari mu gitaramo umukobwa yitura hasi ino baramubwira bati ngwino ugiye kureba uramufana wawe yaguye hasi kubera kugukunda ari giye abantu bibaringa so ibingiye rero ndabizi oh my god sinzi ukuntu kwa Meduza bimeze ndabizi ko abantu benshi bamufitiye urukumbuzi kandi nkuko twabiganiye nkuko twigeze kubiganira yavuze ko afite gahunda zitandukanye cyane cyane mu Rwanda no mu Burundi no kuvuga ngo rero ehana mwese muri we binge
baby baby good to taste taking a step by step on the beat put your night hand in hand in the street
uko umeze gukurikira radio ijwi rya America umusore wanyu Ernesto niwe uri kuri mikoro ndimo ndagufata neza cyane kugira ngo nkomeze kukuryohereza muri weekend yawe ndabizi neza akabenshi muba munyine muninaniriwe kubera ko mamuda ragiza kanye kukuruhuka mu minsi 5 bishize ariko nyine akanga kakabara kanye ko kugira ngo wumve umuziki uryoherwe ntago radio ijwi rya America bageze aha makuru gusa oya makuru yo turi nimero ya mbere n'ubundi birazwi ku isi no mu Rwanda ariko tugera ni gihe nyine tugashyiramo ayo nibiganiro nk'ibingibi byo kugira ngo muryoherwe cyangwa se mugubwe neza tugira ibigano byinshi muri isanga ibigano by'ubuzima buri kimwe cyose tukagera no iwanyu mu ntara eh hariya ni Diane yes Diane bahari kugira ngo abageze iwanyu mu ntara uko n'ibintu bimeze umva
nari nari fashe cyane nari fashe ubase kandi n'isiye y'insambo yuzuye nireba napenda Taguye kumu papa No 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 Katabao, katabao Tume muche Bananao, bananao
Bamwita Dani Vumbi. Oh my god, oh my god. Actually, indirimbo iyo nyumvise buri gihe ndaseka. Ati nzemera murere ndabizi n'uwanjye. Hari abasore baba barakoze bya bintu by'abapapa n'abamama barangiza igihe cyagera bakubwira ngo wateye inda ugatangira kuvuga ngo ariko singa uburiya ngo uyu mwana ngo ariko nguko ndeba ngo ndabona ngo uyu mwana ngo tudasa neza kandi ugukirengagiza urimo urareba mu mugongo ukanga kureba mu maso kandi umwana mura Bamwita Dani Vumbi ndirimbo yise bango ubundi ni technique cyangwa se ni ijambo rigezweho mu Rwanda rivuze gukora imibonano mpuzabitsina udakoresheje agakingirizo cyangwa se udakoresheje kondomu ubwo rero mwishora mu bintu nk'ibyo ngibyo kwanza mudakoresheje agakingirizo nyaboneka ntabwo birirwa babwira minisiteri z'ubuzima zora zibabwira ngo mwikoreraho nizere ko iyi ndirimbo ari ubutumwa icyo bita bango rero abantu bakoze bango muri weekend nyaboneka ntimuzasubire iyi ndirimbo irimo amagambo atandukanye ngira ngo wenda tuzafata n'igihe nanone duhamagare Dani Vumbi tubwire adusobanurire umva Aga bari kuvuga ati kasava banana unyejuru ati ntabwo ubuze ibyo unyejuru Rwanda kuba tumva icyongereza ubundi kasava bivuga umwumbati na banana bikavuga umuneke ubwo rero harimo kuvuga
Genzi na komera we bangwe pote wanje ndaremera we Mazumunu sina mwana zamure ta Gatabao Chume muchie Bananao Uganzura nanie Kati nilele otu nejiru wanda Zemera mure enda vizi nuwanje
Murere shamure ntago ari ngiye kukubwira ngo urye ba Nibiro gukita da kare n'ibice 9 na biro gukita da gatanu n'ibice 2 ahangwe ni mu gihe cy'urundi ijana kandi n'ibice 3 niho badukurikira bari mu Rwanda umuse wa nyawe na istonda hari hano kuri micro Kim ahari hari imbere arimo aragufata neza cyane ni urimo kugenda zamura indirimbo n'ingi yinjiye muri wizamuye
Bitte zu
bamwita Riderman umwe mu baraperi b'abanyarwanda bamaze igihe kinini cyane mu muziki cyangwa se bamaze imyaka myinshi barapa indirimbo ya yise Kadaiji ahanga hanawe abantu ngo barimo kugira abantu bavuga ngo Riderman ngo ntagikora hip hop ngo sige yikorera inzayirwe ngo sige akora afro beat urumva ko yagarutse muri ya hardcore ya hip hop ya indi ya nyayo ikomeye umva Riderman yarashaje gute se gute ko aribwa kiza ni 94 ibice 9 95 ibice 2 aho ni mu gihugu cy'u Burundi ndetse ni 104 ibice 3 ku badukurikira bari mu Rwanda urashobora kudukurikira kuri Facebook yacu ni VOA Radio yacu aho ngaho ni humba ngushaka yuko ukanda cyangwa se ugafyonda like cyane cyane mukomeze mu likinge mukomeze mu sharinge utu video twabashyiraho muri iyi weekend cyangwa se mu mpera za kino cyumweru kugira ngo muryoherwe nizere yuko rero mukomeza kubikora kandi tukazakomeza kubana ndimo ndagenda nsatira umusozo w'ikiganiro ariko reka mbanze ngire gutya kwanza umva
another man food is another man poison go
atangiye kubwira ngo another man food is another man poison bamwita Slim Daddy cyangwa se uwo bita Tekno n'umusore ukomoka mu gihugu cya Nigeria akaba ari umwe mu bahanzi bameze neza oh my god cyakora hari igihe buri muntu agira igihe cye tu buriya nanjye hari igihe ngira ko ibintu dushobora kuzaba abastari bamenye ari ibiki
Go, oh yeah. Sure you want come calculate my money. Go, oh yeah. You want to dance, oh, you want to shake, oh, oh yeah. Who can be blessed, oh, oh yeah. Chop the rice and banana, oh yeah. I go do my best, oh, yeah. Chop the wedu and banga, oh yeah. But you don't start, oh. Shall you go down for the matata? Slim daddy, I love my life, I love my life, I love my life, yeah. Go, go. Rihanna make you roll with us. Yeah. Go, go. Do your own, make I do my own.
wibutse kuri musore na we mu minsi iri imbere cyane muri kuno kwezi tuzatangira nyine mu kimwe gitaha na we azaba ari mu karere azaba araho mu Rwanda mu bihugu bitandukanye byo mu karere azaba aje kuba ryoherereza cyangwa se kubaha umuziki nkuko mwagiye muyikunda cyangwa se nkuko mwagiye mu mwemera so azaba hari rero aje kubakorera umuziki ubwo nababwira iki nti muzacikwe n'ibitaramo cye twebweho amana yanjye kerekana dusange na hatu
Another man food is another man poison. Go, yeah. No skin, no fine, but in my mind like I'm. Go, oh yeah. Sure you want to come calculating my money. Go, oh yeah. You want to dance, oh, you want to shake, oh, oh yeah. Who got the best, me best, oh, oh yeah. Chop the rice and banana, oh yeah. I go do my best, oh. Chop the way to one banga. Go, but you don't start to. Shall you go love for the matata? Slim daddy, go. I love my life, I love my life, I love my life. Oh, mortal, I die. See, and I make you roll with us. Do your own, make a do my own. Them mama, them papa. Let them want to buy. I know I'm trouble, brother. Go. From my heart, I don't wish you were so. Yeah. Go. Me and you, we go turn up the party. Yeah.
Turacyari kumwe ariko turimo turagenda tunasatira umusozo w'ikiganiro cyacu cy'umunsi cyangwa se wa gahunda yacu y'i weekend niziri kugusa utari buze gucikwa n'ibiganiro bitandukanye bya Radio Ijwi rya Amerika ntago byemewe gukuraho agashinge kawe nicyo bita sakirirego cya ubundi abiya imana ntago bajyaga babyemera ari ibintu bajyaga bavuga ngo ubundi ngo hari icyaha udashobora gukora hari icyaha utemerewe no gutekereza Mukanyiro ni muze kumva twasohotse cyangwa se ni muze kumva twacecetse muze kumenya ko twagiye ngiye nari umusore wanyu Ernesto ndetse na Kimune warurimo kudusunikira indirimbo turagusigira makaririmbo kitwa Word Thoughts ni kamwe mu turirimbo turimo turabikora neza cyane cyangwa se tumeze neza muri iyi minsi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse naho ngaho mu karere ndabizi ko ibintu biryoshye gusa iyi ndirimbo icyo nakubwira cyo kuri yo nuka rimwe mu ndirimbo yamaze kuhabwa ibihembo byinshi cyane imaze kuba hari icyo bita kuba certified cyangwa se platinum no kuvuga indirimbo yaragicurangwa cyane so imaze guhabwa kino gihembo cyangwa se imaze guhabwa iki gihembo inshuro eshanu ndetse uwo bita DJ Khaled umugabo urimo gukora amateka cyane yatangiye challenge ijyanye no kubyina indirimbo nawe rero niba rimwe nari mu gihe ukabyina wishize wa wifashe nka selfie cyangwa se uri muri uri gufata aka video urimo kukabyina nakubwira iki umva nzakuvugira boss akongeza umushahara hari igihe ukora ibintu nkumva ndishimye
You know the cookies for the bag. Kitty, kitty, baby, get her things to rest. Like the 68 Jets. Diamonds are nothing when I'm rocking with you. Diamonds are nothing when I'm shining with you. Just keep it white and black as if I'm your sister. I'm too hip to hop around, time to hit with you. I know I get wow, wow, wow. Wow, 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 wow. I heard it got these up going crazy.
Yeah, I treat you like a lady, lady. Till you burned out, cremation. Make it cream, yeah, Wu-Tang. Throw that back, bouquet. Call me and I could get it too, say. I could tell you gone off the goose.
Oh, yeah, yeah.
Careful, mama, why would you say? You talking to me like your new
babe.
You talking like you trying to do things. Now that pipe gotta run it like she Usain, baby.